wa ba bitsele keke wena tswelema ba petu ma keke wena ka banga dilo di tshentse mo dimo o moholo o ya pa pase ba bitsele keke wena tswelema ba petu ma keke wena ka banga dilo di tshentse mo dimo o moholo o ya pa pase o ya pa pase.
Bugs and keys, fuck out of the ramo boy.
Yeah.